Blog Talk Radio.
Numukomba kutamariza misakura ndirwa bisarutse rekabanyigimba. Numuhongo wa Rene Suhuriro Nyarwanda. Mbambura imana mbyutse ubukombe. Ni impamo y'Imana ndabarahira.
Abanyarwanda ubucuruzi bw'ingingo z'umubiri ubundi atari ikintu kibi ubirebye muri rusange, ariko hashobora kuvukamo ibibazo bikomeye cyane, kubera ko hari ahandi ubucuruzi buba kandi bukabamo mafia ikomeye cyane. Turabaganiriza ku bibera mu Buhinde no muri Bangladesh, aho abakene ku mpamvu nyinshi cyane batanga ingingo zabo, cyane cyane impyiko, noneho bigahinduka mafia ikomeye cyane, turaganira kuri ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri tuganiraho, turaganira kuri kompanyi z'indege ngo zitangiye kubishinguka. Kompanyi z'indege zagombaga kujyana ababimukira babavana mu Bwongereza babajyana mu Rwanda. Kompanyi z'indege rero zatangiye kubishingukamo, kubera ko abarwanya uriya mushinga barazota igitutu, zikabona ko zizatakaza abakiriya niziramuka zikoze ikosa ryo kujyana bariya bimukira mu Rwanda. Turareba izo kampanyi zimaze kubishingukamo izo arizo. Ingingo ya gatatu tubuganireho ni ingingo nayo wagira ngo ni ikintu murabifata nk'ari ikintu gishekeje cyangwa se ari ikintu gisanzwe, ariko ni ikintu njye mbona cyerekana ko u Rwanda ruyobowe nabi cyane, kandi bikaba byaramaze kuba kimomo ko Abanyarwanda barengana cyangwa se abakozi bo mu Rwanda bakandamizwa n'abakoresha babo. Ni inkuru ituruka muri Kenya ivuga ko ngo inganda zihinga icyayi bazibwiye gufata neza abasoroma ibyayi cyangwa se bazikoramo, ngo ziranga ngo zikanyisha ko zizimuka zikajya mu Rwanda zikigira mu Rwanda. Niba kumye kudusaba gufata neza abakozi, ubwo icyo kintu muri politiki murumba icyo gisobanuye. Iyo ngingo turayisesengura mu kanya. Iyi ngingo turi buganireho ni kiriya kibazo cy'abarimu Rwanda rwagiye gutira muri Zimbabwe na bariya bimukira bashaka kuva mu Bwongereza. Ubundi harimo ikibazo, ni ikibazo eshek ya politiki y'uburezi ya Leta ya Kagame na FPR. Ariko biriya bintu byo gutira bariya barimu muri Zimbabwe bakaza, Kagame ashobora kubikoresha akabihindura ikintu cyiza cyane, akabihindura ikintu mbega akerekana ko ari avantaje cyangwa se ko ari bikareka kuba ikinegu, ahubwo bikerekana ko u Rwanda ari igihugu gikomeye cyane, gikenera, gifite ubukungu bwihuta cyane ku buryo gikeneye n'abimukira, gikeneye n'abakozi bava mu mahanga kugira ngo baze kubusinga ubukungu bw'u Rwanda. Kagame ashobora kuzabikoresha kandi ubundi nyine byari ikinegu, ariko biriya bintu ni ibintu ubona bisebye, ariko Kagame ashobora kuzabikoresha ahajya hose akerekana ko u Rwanda ari igihugu gikomeye cyane, kimwe n'ibindi bihugu nka za Canada, za Australia, za Amerika, ibihugu bikeneye abimukira kugira ngo baze kuzamura ubukungu bwacyo. Ibyo turabiganira mu ngingo yacu ya kane. Ni ingingo turi burebe, ni ingingo iriya nama ya biro politiki ya FPR yabaye ejo bundi. Umuntu ukurikirana politiki yabonye ko biriya bintu ntakigenda, aho ishyaka rya politiki rikora inama ikomeye nk'iriya ntibagire ikibazo na kimwe gihangakishije abaturage bavuga ikibazo ibibazo biragitwire ni byinshi cyane bihangakishije abaturage ariko bo bagiye kwivugira ibibazo byabo interne mundi batagomba no kugenda ku mugaragaro byagombaga kubera mu muhezo iwabo muri FPL yungiyo abantu badakeneye kumenya nibyo byabaye mu nama nta kibazo na kimwe gihangakishije abanyarwanda bigeze bavugaho kona ko ni ibintu biteye isoni tout simplement yerekana no ko ryashaka nibaringa nta bitekerezo bifite kuko nta namwe ku isi bigeze aba inama ya politiki y'ishyaka bakarangiza batavuze ibibazo bya biri by'igihugu ibibazo bihari n'uko byagombye gukemurwa n'uko byagombye gukemurwa ahubwo bakiganira ku bibazo byabo interne ibibazo byabo by'ishyaka amatsiko yabo atagombye no kujya ku mugaragaro bo reka rero tujye ku ngingo yacu ya mbere ntagire uboneka muze kumbwira ingingo yacu ya mbere turareba cya kibazo aho ngo Minisitiri Ngamije yagiye imbere y'abadepite akababwira ko hari umushinga wo ugiye kuza mu Rwanda umushinga ugiye gutangira kugira ngo uzatuma abanyarwanda ngo bazajya batanga ingingo z'imibiri yabo bakiri bazima cyangwa se bagatsinya ko nibapfa izo ngingo zabo zizajya zihabwa abandi bakatsinya ari bazima noneho icyo bavuze nabonye giteye impungenge ubundi baravuga bati izo ngingo abantu bazajya bazitanga ku bushake kandi abantu bazajya baziha bene wabo ntabwo ari ukugurisha ariko hari akantu yagobetsemo Ngamije aravuga ati uyu mushinga ati ibi bintu byo kugurisha ingingo z'imibiri ngo n'impyiko n'imyijima cyane cyane ati bizatuma ubukerarugendo bwiyongera mu Rwanda byumve neza ati ubukerarugendo bizatuma ubukerarugendo bwiyongera kandi ngo bizatuma ishoramari ngo riza mu Rwanda rikurikiye nyine mbaduko ari muri studio ndamubona mu kanya ndaguha ijambo mbaduko mu kanya ndaguha ijambo ndongo ngo Minisitiri Ngamije aravuga ko uyu mushinga wo gutanga ingingo z'umubiri abivuga cyane akenshi n'impyiko n'imyijima ariko cyane cyane impyiko ngo bizatuma mu Rwanda haza ubukerarugendo bwinshi ba mukerarugendo ikindi ngo hazaza ishoramari aha ngaha rero bisobanuye iki ubundi umushinga uko bawusobanura aravuga ati hari abantu benshi bajyaga kwivuza mu Buhindi baravuga ngo mu myaka ishize ngo bamboheje abantu barenga 67 ngo bikaba biri ibintu bihenda cyane bati biramutse bikorewe mu Rwanda abantu bakabona impyiko bakaba babasha kuzisimbuza mu Rwanda batagombye kujya mu Buhinde byahenduka bo icyo ngibi byo ntabwo ari ikintu cyo kugaya cyo ni igitekerezo n'ikizima wenda nuko bagira tekinoloji yo gusimbura ingingo bakaba babasha gusimbuza ibyo nabyo ni byiza ubuganga bwo mu Rwanda bugatera imbere ariko igiteye impungenge ni iki ngiki kuko ntabwo wafata uruhande rwiza gusa ngo uruhande rute rubi cyangwa se ruteye impungenge uruhande rushobora kuzana ibibazo narwo ngo urwibagirwe kubera ko icya mbere cyo dufite ubutezi bw'igitugu iki niyo cya mbere ubutegetsi bw'igitugu ntabwo mu Rwanda hari ubutegetsi bwa demokarasi ku buryo wavuga ngo biriya bintu byo gutanga ingingo z'umubiri ngo bizakorwa ku bushake cyangwa se itegeko rizakurikizwa bizajya biba ku buntu ntawe uzazikurisha icyo ngicyo ntabwo gishoboka kubera ko ubutegetsi bwacu murabuzi niba batubwira bati hari abantu baherwe kandi turaganira ibyo mu Buhinde no muri Bangladesh mu kanya mu byerekeye ngo gutanga ingingo cyane cyane impyiko niba hari abantu b'abaherwe bakeneye impyiko wenda bashobora n'abasirikare bakomeye bo mu Rwanda bakomeye bakeneye impyiko birashoboka n'abanyamahanga bandi b'inshuti za Kagame bakeneye impyiko birashoboka noneho niba mu Rwanda hari uburyo bwo kuzibona bazashyira itegeko kuba abantu bazibona nta kitubwira ko abo bantu abo baherwe n'abo basirikare wenda bakomeye ubundi urugero ntanga izo mpyiko bazaba babonye bazaba bazihawe na bene wabo icyo ari kimwe icya kabiri ntabwo watubwira ko ntawatugarantisa yuko abazaba bazibahaye ku buntu ibyo ntabwo bishoboka ikindi kubera ko ari ingoma y'igitugu abantu bashobora no kwicwa abandi bakabura irengero bakabudire ngiro bakabana mwizo mu kiko ku ngufu bakabudire ngiko mu Rwanda ko bantu bitwa baburirwe irengero ndetse giteye impungenge umuntu wese yagombye kwibaza afite cyangwa igihugu cyacu murabona uko kizito bamuhabye umurambo wa kizito berekanye mu maso gusa nta muntu ushobora kuza ngo atugaragire yuko kizito niba hari abantu bakomeye cyane wenda bakeneye impyiko baba miliyoneri baba miliyaridiri bashaka impyiko niko batamutweretse umubiri we wose kubera ko bari bamukoreye iyicarubozo kandi si we wenyine bireze mu Rwanda yuko abantu bakorewe iyicarubozo babandi ngo baburirwe irengero bakazongera bakaboneka akenshi iyo baje babishwe babakoreye iyicarubozo ntabwo batuma bene wabo umuryango wabo ubona babona umurambo wose baza mwenda bakamwisanduku gusa bagira Imana bakakwereka umutwe gusa kugira ngo umenye ko ariwe hari naho baza ngo isanduku bayipfunitse bati mufate mujye guhamba ukagira ngo wenda nkuru wamenye niba umuntu wawe ari uhambye cyangwa ari uwe rero ngo uri aho ngaho hari bamaneko buzuye aho ngaho bakaza nta muntu ushobora kugerageza kuba yafotora umurambo kuba wagerageza wenda kugerageza ngo uhinjire urebe niba hari umuntu ari uwawe cyangwa se nta kintu kindi bamukoreye ntabwo byashoboka ko hahuzuye abantu b'abasirikare noneho rero niba ibyo bintu ari ibintu bikorwa mu buryo busanzwe abantu babuze irengero uwatugaragaza yuko bahati no sawuya waburirwe irengero n'abari abantu muri za FDU bagiye baburirwe irengero ko bari abasore ikitubwira niba aho babishe niba arabahambye bafite impyiko n'iki urumva na Kizito ntabwo tuzi neza niba baramuhambye afite impyiko ntawubizi ko ntibatumye abantu babasha umurambo we kugira ngo bawegere bawoze bamenye niba uko byagenze kubera iriya leta iba yabakoreye abantu iyicarubozo ku buryo itatuma bene wabo abantu bishwe n'iriya leta babasha kubona umurambo ngo babone wose babereka igice urumva ubundi bati mujye gushyingura nta kindi urumva ko ahangaho ni ikibazo gikomeye kubera leta mbi dufite ikindi yihangayikishije ni ubukene kubera ko duke twinjiye no muri mu kibazo cyo muri za Bangladesh no muri Ende mu Rwanda hari ubukene bukomeye mwagiye mubona abantu mu rugero bakodesha abana babo b'impinja bakabaha abantu abagore bajya gusabiriza umuntu agatanga umwana we bakirwa bamuzererana mu nzira ngo abasabiriza bakirwa batemberana uwo mwana we w'uruhinja bamutembera mu nzira bamukoresha mu gusabiriza noneho uwo bagiye gusabiriza yataha bagapaswa urumva ko umuntu nk'uwo uramutse umubwiye uti hano baragurisha impyiko ku bihumbi bingahe by'amadolari ntabwo yabura kuyitanga twabonye n'ababa mu Rwanda bakajya gukora imirimo itari myiza mu Bugande b'abanyeshuri kugira ngo babashe kuriha amashuri yabo rero mu Rwanda hari ikintu bikabije ku buryo niba abakene bo mu Buhinde no muri Bangladesh batanga impyiko zabo kugira ngo babashe kwishyura amadeni ntakitubwira n'uko mu Rwanda abantu bakennye kandi barahari benshi ejo bundi leta izabakubitiraho imisoro y'ubutaka n'ibiki byose n'amadeni yandi menshi bananirwe kwishyura noneho usange nabo kugira ngo bave mu bibazo bagomba kuzitabaza impyiko bakazitanga kuko muri Bangladesh babigenza abantu benshi muri Bangladesh no mu Buhinde abakennye kubera imyenda kubera amashuri ahenda bavuga ko bagomba kwitabaza impyiko bakazitanga bakaziha abantu bakize kugira ngo babone amafaranga yo gukemura ibyo bibazo bibagoye cyane cyane imyenda n'amashuri noneho rero tugiye muri hariya muri Bangladesh baravuga bati bashyizeho amategeko nyine yuko umuntu ashobora guha muri Bangladesh no mu Buhinde ko umuntu ashobora guha mwene wabo impyiko ku buntu ariko utayigurishije ariko kubera ko abazikeneye ari benshi kandi n'abantu bakeneye cyane ari benshi hariya bakeneye amafaranga kandi abakize bakeneye impyiko nabo bakaba batanga amafaranga menshi bashaka kuzibona byanze bikunze abandi nabo kubera ubukene bakaba bashaka amafaranga byanze bikunze hajemo ikintu bita mafia traffic ya organe cyangwa se ubucuruzi butemewe bw'impyiko baravuga ko hari abantu b'abakire bava mu mahanga bakaza mu Buhinde bazanye bagatanga nk'ibihumbi 36 by'amadolari ngo ni miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo babone impyiko ariko umuturage w'umukene wa wundi nyakujya ukeneye amafaranga wa buraye aremera agatanga impyiko ye bakamuha amadolari 800 gusa kandi iyo mpyiko bakazayigurisha 36. Urumva ko hagati y'uwo muntu w'umuturage w'ukennye cyane muri Bangladesh cyangwa mu Buhinde watanze impyiko ku mafaranga ku madolari 800 kandi impyiko ye ifite agaciro ka 36, hagati aho hari abandi bantu b'abakomisiyoneri abajya kumushaka abaganga abafite amavuriro bagize bate n'abo bantu bose babikoramo business abapolisi batanga ibyangombwa bitari byo babireba nabyo mu kanya noneho ugasanga ni mafia ikomeye cyane harimo amafaranga menshi kugira ngo impyiko ibifite agaciro k'ibihumbi 36 by'amadolari ariko nyiri ukuyibona bamuha amafaranga 800 amadolari 800 gusa andi yose atwarwe n'abo bantu baba intermediari baba komisiyoneri abaganga n'ibiki byose urumva ko ni mafia iteye ubwoba. Noneho rero ikindi muri inkuru nabashije gutahura yari n'iki kibazo mu Buhinde no muri Bangladesh nuko bavuga ko izi mpyiko abenshi ngo nimaze kubabwira bazitanga kubera ubukene bukabije amashuri ahenda bamwe batabasha kwishyura amazu abandi batabasha kwishyura amashuri abana babo n'ibiki byose n'amadeni asanzwe yo kubaho baba barafashe batabasha kwishyura bakavuga bati nta kundi bizagenda no gutanga impyiko kugira ngo tubashe kwishyura amadeni. Aho ngaho rero ufatiye aho ngaho ukareba n'ubukene buri mu Rwanda naho ngaho nta kitwiza yuko no mu Rwanda ibyo batabikora. Bo icya kabiri hari abatungwa imbunda kugira ngo batange impyiko donko bazitanga ku gahato. Urumva ko naho ngaho nta kitubwira yuko mu Rwanda naho batabatumwa imbunda kugira ngo batungwe imbunda donko babambure impyiko zabo ku gahato batunze umunwa w'imbunda. Mu Rwanda byo birashoboka leta dufite murayizi. Ikindi hari n'ababurirwa irengero kuko harimwe abavugaga nabonye bavuga bati abantu bavuye muri Bangladesh bajya mu Buhinde bavuga ko bagiye gutanga impyiko wenda bakazagaruka bagaruye amafaranga ariko baburiwe irengero. Urumva ko abantu bashobora no kwicwa bakaburirwa irengero bakabashaka bakabura barabishe bakabaramo impyiko. Icyo ni cyo cyumvikana. Urumva icyo nacyo no mu Rwanda aho kirashoboka abantu baburirwa irengero muzi ko ari ishyano ryose mu Rwanda. Aha ngaha ni ikibazo. Ikindi gishoboka nuko hari ngo abajya kwaka akazi muri biriya bihugu byo ngibyo za Buhinde na Bangladesh nabwiraga umuntu akeneye akazi bakamwinjiza kumuha akazi ariko bakamubwira ati banza wipimishe werekane ko uri muzima noneho ariko icyo gihe baba bashaka kumwigiza ko atanga impyiko donc bavuga ati turagufite akazi keza tuzakaguha uzagihembwa naya ariko dukeneye impyiko wenda shefu wawe akeneye impyiko wenda nakubwira ntagatari uyikeneye ariyo bashaka kugurisha wumva akaguha bakagutegeka gutanga impyiko kugira ngo baguhe akazi. Ibyo nabyo mu Rwanda hari umuntu ukomeye cyangwa se w'umunyamahanga ufite abantu bamushyigikiye mu Rwanda aramutse nabyo birashoboka mu Rwanda ibyo ngibyo nabyo byakorwa. Ikindi nuko nyine hari mafia nyine ikomeye yo gucuruza izo mpyiko n'izindi za organe ni mafia ikomeye cyane rero byose bishyize hamwe ukurikije ko dufite ubutegetsi bubi n'ubundi butuye bukora ibintu bya mafia urabona bazanye ngo ibintu byo guhungura umujyi bashyiraho amategeko ngo amategeko bariya bakarara kamanzi bashyiraho amategeko asa naho ari paradis fiscale aha guhindura u Rwanda igihugu abantu bazajya baza guhishamo imitungo yabo bati uzazana amafaranga mu Rwanda uzashora amafaranga mu Rwanda amafaranga arenze miliyoni y'amadolari uzaza uzinjiza miliyoni y'amadolari mu Rwanda aje kubashora imari ari umunyamahanga azamara imyaka 10 adasora uzashora imari mu Rwanda guhera kuri miliyoni y'amadolari urumva ni paradis fiscale baba baje ejo bundi batuzaniye umushinga w'urumogi none wo guhingura umugi none batuzaniye ibyo by'impyiko nabyo mbasobanuriye neza mugomba ko aho bikorwa muri za Bangladesh mu Buhinde ni mafia iteye ubwoba mumva rero ko ni ntabwo twafata rwa ruhande bari kutwereka rwiza gusa ngo abantu bazajya boroherwa no kubona impyiko hafi aho ngaho n'urwo ruhande rundi murufate mumenye ko bishoboka. Dufite leta y'igitugu abantu baburirwa irengero abantu bakorerwa iyicarubozo n'ubundi abantu batuye bahambwa baboneka imirambo yabo leta ikangira bene wabo kuyireba mufate mujye kubahamba gusa ntawuzi niba iyo mirambo igifite urugane ntawubizi urumva donko abantu baburirwa irengero nabo ntawumenye niba baba babishe ntumenye niba bahamba bafite izo za organe zo ikikwenda n'izindi za organe bazipakizifite ntawabimenya na buriya bukenere bukabije buhari ibyo bintu byose umenye ko bishoboka nk'uko bikorwa mu Buhinde nk'uko bikorwa mu Buhinde no muri muri Bangladesh no mu Rwanda birashoboka ikindi kintu nane bajye kubabwira nuko ahantu bavuga ngo umuntu azajya ha impyiko mwene wabo umuntu mu muryango wabo kandi ayimuhera ubuntu hariya rero mafi ukuntu bigenza hariya ngo baraza bagafata umuntu nk'umukene ushaka gutanga impyiko ukeneye amafaranga nawe noneho bakamuhindurira pasiporo noneho bakamuha andi mazina noneho bamara kumuha andi mazina amazina ye bakayahuza n'uwo mukire wundi n'umuherwe wundi ushaka guhabwa impyiko noneho mu mategeko bikitwa ko ababaye bene wabo kubera iki kubera ko nyine bamukoreye pasiporo bakamuhindura amazina akenshi mu miryango hano mu mahanga abantu baba bitwa amazina mu miryango bitwa amazina donko biga kubera amazina yabo bikigaragara ko ari mu bari mu muryango umwe bakamuhindura wenda mubyara we umukazana ibintu byo ngiye donko akamuhindura ko ari umuntu wo mu muryango we kubera mafia urumva ko nabyo birashoboka ndetse aho ikintu ushokozaba no mu Rwanda nuko bashobora byabikiko idate kurera mutsigiyeho hashobora no kuzabona abantu bajye bazana abantu muri Zaire bakabavana muri Congo na Pardo bakabavana muri Congo bakabavana Burundi cyangwa muri Tanzania bakaza bakabahindurira indangamuntu kubera ko mu Rwanda ariho byemewe gutanga ibice by'umubiri bakabazana bakabaha identite yo mu Rwanda bakabaha pasiporo yo mu Rwanda bakitwa ko ari abanyarwanda noneho wenda n'amazina yabo bakayahuza n'undi muntu ushaka impyiko bagahita bahinduka bene wabo kandi abantu atari abanyarwanda nibo bavagiye muri Congo no mu Burundi no muri Uganda nayo hose ariko bakabahindura ibyangombwa bagahinduka abanyarwanda ndetse bakabaha n'amazina ahuye n'umuntu ushaka n'uwo muherwe ushaka impyiko umuntu donc ni mafia iteye ubwoba ibibahandi rero niwacu birashoboka ndabasaba ko ibintu nkabyitegereza neza hashobora kuba hagiye kuba ikintu cy'ubucuruzi bwa magendu bwa organe impyiko n'ibindi ariko cyane cyane impyiko icyo kintu mu kitege reka ndekera aho ngaho ingingo noneho nakire mbaduko mu kiganiro mutari gusuhuza abatwumva niba afite ni n'igitekerezo kuri ingingo ari yagitanga ijambo ry'amaduko
urakoze cyane Edouard Kabagema wo utegura iki kiganiro kanakiyobora niwe mba nza gusuhuza ngasuhuza Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza abaduteruza amatwi bose ngasuhuza n'abazatwumva cyane cyane ngo haramutsa abakomerede ba ihuriro nyarwanda urakoze ushatse nagira icyo mvuga nubwo byinshi wabivuze byo nashaka kuvuga ibi bintu byo gucuruza ibice by'umubiri ni ibintu bifite amafaranga menshi cyane ku bantu bakora kimafia ibice by'umubiri bikunze gucuruzwa ni ibihe ni impyiko umwijima umutima ibihaha n'ibindi byinshi basigaye babi transplanta hafi byinshi nuko batera amaguru bagatera iki bagatera amaboko ibintu byinshi barabikora ubuganga bw'ubuvuzi burahambaye cyane burakora ariko tugarutse kuri iyi nsanganyamatsiko njyewe maze imyaka irenga 30 numva banuganuga ko ibi bintu bikorwa kera tukiri abana tukiri mu mashuri abanza twumvaga bavuga ngo abantu baca amashu ariko nta muntu wigeze yatanga gihamya ngo yerekane ko bacishu n'uwacufatwanye igihanga mwageze gute byari ibintu byo mu magambo gusa ntaho byari bivuye n'ukuri reka twikomereze aho nabyumviye bwa mbere ndi hano mu Burayi ni muri Kosovo hari abari kwiyomora uzi ko iriya ubu ni leta yigenga uretse ko hariyo abasirikare ba UN cyangwa ba NATO bacunga umutekano kugira ngo badashwana badasakirana na Serbi kuko biyomoye kuri Serbi icyo gihe rero ishyaka ryabo n'umuyobozi wabo shefu wabo mbibuka n'amazina ye bamushinje ko iyo yishe abo bishe bahita bakuramo imibiri bakajya nyine ibyo bice by'umubiri bakajya kubicuruza kandi urumva ni kera muri hashize imyaka irenga 20 cyangwa 20 n'ingahe byaravuzwe biravugwa na neto ikora nubwo ari bakigikiye ikora itohoza ku buryo nkeka ko na n'uwo mushefu wabo ashobora kuba yarageze kuba premier ministre ariko ndakeka baramu hari ibyo uretse kwamushinja umafya bundi ariko yarakatiwe niho rero byatangiye kuvugwa cyane umutwe n'abarisomaga ubwo noneho birakomeza biragenda nyine nibwo tuje kubibona muri Bangladesh kuko nabo hari ubukene bwinshi hari n'ibindi byinshi bakora biriya myenda yose bacuruza ya HM niho bayikorera CA niho bayikorera n'ibindi byinshi niho bikorera ku mafaranga make cyane donc rero za mafia za hano mu Burayi cyangwa zo muri Occident zijya gukora zikajya kuexploita kunyunyuza bafashijwemo n'abantu bakeya bo muri ibyo bihugu abaturage baho nibwo rero inkuru yabaye kimomo yuko muri Bangladesh munze kumva cyane mu Buhindi ntabwo mwumva cyane ariko naho biravugwa kandi babivuze kandi nibyo kandi banaturanye niyo yayo ko nyine bakora bacuruza ibyo bice by'umubiri bikaba rero nyine ari ikintu giteye agahinda giteye inkeke bikaba bijyanye ariko n'ubundi niyo gahunda kuko bimeze gute abantu bo muri noru cyangwa abantu b'ubwo bikize bajya gushaka ibyo bice by'imibiri muri sud niko bimeze donc trafic iva muri mu majyepfo ajya ruguru bijya mu ruguru bava muri Afurika bava aho muri Bangladesh bava bajya muri hemisphere ya ruguru ahandi wenda tutavuze cyangwa utavuze naho bwabikora cyane ni muri Arabie Saoudite hari abantu benshi baturuka muri Afurika bagiyeyo bagiye gukora kurera abana kujya gute nabo bagura fendefe bakuyemo izo za uruganda ahantu bakize cyane bafite iyo defo yuko barwara sinzi impamvu barwara bakarwara ibyo imitima none bakayikenera no mu Bushinwa barabikora mu Bushinwa ho n'ubundi yo niko bisanzwe iyo ngo umuntu iyo bafite igihano cyo gupfa iyo bakucira igihano cyo gupfa bagomba gukora ku buryo bakurasa neza bagahita bakora mu Rwanda ariko byo wenda tubye ku Rwanda ariko n'abashinwa kubera ku kapitalisme bafite nayo iri sauvage nabo bakenera za Uruganda nabo barazigura nabyo nabinkunda kubisoma nkunda kubyumva ya noneho dukomeze rero tuze mu Rwanda ikintu gihita kinza mu mutwe n'iriya kompanyi y'indege ya GenJet yatwaye Sankara imuvana muri za Komore iriya yatwaye Rusesabagina imuvana i Dubai iriya ikora ibintu bidasobanutse itwara imizigo idasobanutse iranyaruka kandi izo ndege rero zifite umuvuduko wihuta nazo ni efikase mu gutwara za urugane kuko bagomba kubikora vuba vuba gufata urugane vuba kuyitwara vuba no kuyitransplanta vuba kuyishyira amahumbu agomba kuyishyira vuba ibyo bintu byose bigomba gukorwa vuba vuba izo rero za ndege rero zinyaruka cyane ukaba wakwibaza icyo ziba zinyarukana kandi ko zikorera kimafia ibyo nta banga ririmo twese turabizi turabyumvikanaho kandi ntabwo aribyo zitwara gusa zishobora kuba zitwara n'amadiyama zigatwara n'amazahabu zigatwara n'amaza cobalt n'ibindi uko biri kose ni mafia international nk'uko babivuze ibyo nta kubica ku ruhande bikaba noneho iyo mafia international yacengeye muri politike niho bayikingira ikibaba ikabona za passport diplomatique ikabona byose igaca kuri bariyeri nta kontrola nta ugira gute niho ibintu bibera bibi cyane mbo ikindi rero ni abantu bakunze kubura mu Rwanda cyane cyane nk'uko yabuze b'abasore cyangwa abantu bafite imyaka hagati ya 2040 benshi cyane wena nakwibutsa abantu ya migogo twabonaga y'abantu bari muri Rweru gena komye hagati imicyo gihe najyo nabikubye hagatema ntabwo navuze ngo ari abanyapolitiki bamwe ravuze ngo nabarenesi no yari nabarenesi ariko nahise ntekereza ko abakuyemo za Uruganda bitasobanura kuko bitanyomoza yuko ko bashobora kuba ari abarenesi ariko bari abasore bakeneyemo ibintu kandi aba abatishimiye ya leta na benshi niyo yayo ko rero ko bafata bakabajyana muri nyine kubakuramo zo rugane ni ibintu byoroshye cyane ntatindaho gusa abantu benshi bo cyangwa twebwe twibeshyaga tukeka ko bari ngo babajyanye kwa bakabuga muri ya mazu ya kabuga cyangwa bari mu safe house ariko abantu ntibagaruka bongera kubabona bo ikindi nje ntabwo kuko uko uriya minisitiri atangaza uriya mushinga ni byiza rwose ko ubuvuzi butera imbere abantu bajya kwivuza hanze bakaba bavurirwa mu Rwanda ibintu bakabikora neza ariko nanjye aho babivuze nanjye mbisubire mu mishimangire akantu kantegeke ni kamwe ngo bizakurura abakerarugendo bazazana nabaje kureba ingagi nabaje kureba Kigali nziza nabaje kureba ibibaya by'u Rwanda baje kureba ukuntu u Rwanda ari igihugu kiri veribatre abo bantu bazaza mu Rwanda kubera ko batanga ibice by'umubiri bazazanwa n'iki nje navuga ngo batangiye gahoro gahoro kubabona bitanga umusaruro mwiza bakoze teste none barashaka kubyofisiyariza noneho bazabikore babigire habu babikore mu ibanga abantu bajye baza kugura ubwane ariko noneho ari domi officiel bajye bajyana inzara babwire ngo hari ushobora kwakura urwane ku buryo bworoshye je niko mbibona niko mbikeka kandi imikorere y'abari abagabo bayoboye u Rwanda irabishimangira ntabwo inyomoza ibyo nkeka n'imikorere yabo n'ukuntu bagenda bamfunze igihugu bagivuga ko bazajyaho abanyamahanga ko umuntu ufite ifaranga wese ari bienveni peu importe apfa kuba bahe ifaranga bakariba hano no bakarigumana ariko umuturage bakamunyonyuza niko mbibona ni mafia international ifashijwe n'abenegihugu uko ariko bigenda buri gihe hanyuma kagambana bakanyunyuza igihugu uwo mushinga rero ni tuzawuteruza amaboko yombi c'est un peu grave ntacyo navuga birababaje urakoze musubije ijambo
urakoze cyane umuntu yakwibaza ko abantu bitwaga bakabura ibirengero nyine mu nda yabo hatarazamo ubucuruzi kuko ni noneho ubwo bamaze kumenya ko mu nda yabo hari impyiko zihenda zigura amadolari ishyano ryose noneho abantu bagiye gushira burirwa irengero bazaba benshi cyane abapfa bazaba benshi cyane kandi nako bigiye gukabya muzamurebe kuko ntabwo iriya leta dufite hariya ntabwo ari leta ntabwo ari transparent nizo mpamvu nyine impungenge abantu bagombye kuzigira reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cya kompanyi z'indege zagomba kujyana abimukira zibavanye mu Bwongereza zikabajyana mu Rwanda none zikaba zimaze kubishingukamo kubera ko abantu b'impirimbanyi barwanya uriya mushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda barazishyiraho igitutu barajya ku mastade mwarabibonye bakandika bati ikompanyi indege runaka ishaka kujyana abimukira mu Rwanda mukuri ya kuzimu ntimuzongere kuyifata ni ikompanyi y'amaraso ntimuzongere kuyigendamo zikagira ubwoba rero kuko ino ikintu nk'icyo ngicyo gishobora gutuma abakiriya baguha akato neza ugahita uhomba barabitinya cyane nizo mpamvu nyine ubona kompanyi nka kompanyi yitwa ngo ni ngo sosiyete y'indege yitwa ngo ni Privilege Gustave ngo yabishingutsemo rwose ngo yandikira umuryango witwa Freedom from Torture ko itigeze iyo kampanyi yitwa ngo Privilege ngo Style ngo ko itigeze igera mu Rwanda kandi itazigera ijyanyeyo abimukira si yo nyine kuko ngo niyitwa Titan Airways na yitwa Air Tanker nazo zabishingutsemo kubera igitutu nyine abantu barwanya uriya mushinga bahamagarira abagenzi guha akato izo kompanyi ayo masosiyete y'indege mu gihe yaramuka ajyanye abimukira mu Rwanda abavanye mu Bwongereza mwumva rero ko ari ibi bikomeye eske ni eri Rwanda noneho Rwanda Air niyo izafata uriya mu izafata ruri n'ibiramuka biciyemo ni Rwanda Air izijyana bari abantu yose yaba idafite ubwoba yuko bazayikorera kampanye bakayikorera ubukangurambaga bagakangura abagenzi bagahamagarira abagenzi kwanga Rwanda ya no kutayigenda kubera ko weda izaba yafashe icyo kiraka cyo kuvana bimukira mu Bwongereza babajyana mu Rwanda Rwanda yumva nta bwoba ifite niba ndi makampanyi yose agize ubwoba bwo kuzatakaza abakiriya kubera icyo gikorwa cyo kujyana bimukira mu Rwanda Rwanda yayo kubera icyitagira ubwo angahe ikibazo gikomeye urumva rero ko ibintu ntabwo byoroshye iyo ni inkuru yo muri The Guardian ariko nabonye na byiza kuma yanditse ariko inkuru originali niyo muri The Guardian yo mu Bwongereza mbo iyo nkuru sinzi niba ufite icyo ushaka kwivugaho mbaduko
icyo nayivugaho ni zadeka ngukira yari demagoji y'aba Tories y'aba conservateurs mu Bwongereza bateshutse ku nshingano nyamukuru zabo urugero kuba ari abakirisitu kuba ari abantu bakora kimuntu kuba ari abantu bakorera abene gihugu cyangwa bakorera abaturage ariko bafitemo patriotisme kuko abakonservateri ubundi bakunda ni très patriotique kurusha abasocialdemokrate ariko tubivuga bariko mbivuga izo nshingano rero baduteshutseho bagwa mu mutego w'aba far right extreme droite bari aba nka Marine Le Pen n'uyu Viktor Orban duturanye wo muri Hongiri Meloni we Giorgia Meloni ntabwo ari ntuza ni wo fasciste ntabwo ari far right bo hanyuma baguye mu mutego gute babeshye bakora kampanye elektorale babeshya babatoye babasezeranya ibintu bazi neza ko bitazashoboka ngo bazakemura ikibazo cy'abimukira bariya baza baturutse hariya muri manche bavuga ko bazabajyana kubajugunya Samoya ariko bazi neza ko amategeko ntabibemerera icyo kibazo kirakomeye ntabwo bagikemura wenyine kugira ngo gikemure bakeneye nk'uko nk'uburayi bwose bukikorera hamwe kandi rifo kureba impamvu abo bantu baza ibyo nyine bashatse gukora bitashobokaga bari bazi neza ko batazakunda ariko kugira ngo bakunde batsinde amatora barabikora amaze kuyatsinda nibwo bagiye kugerageza kubishyira mu ngiro ngo barebe ukuntu bikize icyo kimwaro bikize uwo mutwaro bishyizeho barebe icyo bahuma mu maso abaturage none birabagoye birabananiye byabananiye gute uriya minisitiri w'intebe Boris Johnson wenda ntabwo aricyo yazize ariko nacyo kirimo kuko yemeye ibintu atazashobora muzi ukuntu nagiye mu Rwanda nibyo yavuze nibyo yagize gute byose kandi abirengaho abizi neza ko atari byo hanyuma rero biramunaniye n'uwamusimbuye biramunaniye abantu bose bafite agaciro bafite ijambo mu Bwongereza barabyamaganye inkiko zo mu Bwongereza zifite ijambo barabyamaganye uriya Archbishop Justin Welby yarabyamaganye donko rero uriya mushinga bagomba kugwa mu mazi ntabwo bitangaje ko indege nazo za kompanyi z'indege zavuze tubishingutsemo tuzabura abakiriya bacu izo noti mwashaka kuzaduha dushobora kuzashakira ahandi cyangwa tuzarya makeya ariko adasize amaraso cyangwa atazatubarwaho nicyo navuga mbo kaga yabonye amapawundi ye yakubise poshe araryoshye ameze neza arabategereje bazaza cyangwa barurere ariko abatoris bari aba conservative bo bari mu gihirahiro nanubu baracyashakisha bari gushaka prime minister muri makeya ni uko byagenze y'abantu bakoresha demagoji resulta niriya ubona cyane ko nabivuga nta gitangaza kirimo bakoze nabi barishebeje abantu bitwa ngo bafite indangagaciro ntabwo bagumye gukora amafuti nk'ariya biteye isoni biteye n'agahinda nicyo nabivugaho murakoze
urakoze cyane mbaduko reka numva nta kintu nakubwira reka tujye ku ngingo ya gatatu hari inkuru yaturutse muri Kenya nyirayisomye ndavuga nti u Rwanda rwaragendeje kwe rwaragendeje kabisa donc abashoramari cyangwa se inganda inganda zihinga icyayi muri Kenya ngo hari akarere ntaza nta ndibuka neza kariko karababwika ati mwebwe nimufate abakozi banyu neza abantu basoroma icyayi n'abakozi banyu mufate neza ubwo ni uburyo bw'imishahara n'uburyo bwo kubaha akazi bwo biriya bintu byose bavuga ngo umukozi nako umukoresha afata umukozi neza noneho abo banyenganda bababwiye bati mufate abakozi banyu neza noneho ngo bagira bati ngo bakangisha leta yuko cyangwa se ako karere bakoreramo bakangisha yuko nibagumye kuba basaba icyo kintu cyo gufata abakozi neza ngo bazigira mu Rwanda ubwo ntabwo bigoye guhita wumva neza yuko mu Rwanda habaye ikimomo yuko ari ahantu habaye paradizo cyangwa paradizo y'abakoresha aho u Rwanda rwamenyekanye nk'aho ari igihugu abakoresha bafata abakozi babo nabi kandi ntibigire icyo bitwara akaba ari nazo mpamvu n'abakoresha bandi cyangwa se abanyenganda bashoramari bo muri Kenya bababwira bati mufate abakozi banyu neza bagakangisha ko nabo bazigira mu Rwanda munyumve neza ubwo bisobanuye neza rwose ko ibyo duhora tuvuga yuko kiriya gihugu abantu umukozi nta gaciro afite bamukandamiza uko bashaka bakamunyunyuza uko bashaka murabona ko iki kintu kirasubiza kirashimangira ibyo tuwe tuvuga ko umukoresha muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ari muri paradizo ahantu ashobora tugiye nko mu nganda z'ibyayi ashobora gukoresha abakozi imyaka 20 utarabaha kontara bakiri banyakazi imyaka 20 ntagire ubikubaza ntubihanirwe abantu kubera amategeko FPR yashyizeho ngo ibihumbi 30 ku kwezi umushahara w'ibihumbi 30 ku kwezi ntusora nta n'ibindi bintu utangirwa ubwo abakoresha bose abakozi babo bakabahuza ku 30 ntibajye babirenga ko azi ko namurengerezaho umukozi narenza n'umukoresha nyine azatangira kujya agira ibindi bintu amwishyuza ku ruhande bavuga ati rero kugira ngo ntazagira amafaranga ntanga ku mukozi wanjye nzamuheza ku 30 nibyo biri aho ngaho biri free umuntu agakora imyaka n'indi yose atajya azamurwa mu mushahara kubera ko kuzamurwa mu mushahara kwe byatuma umukoresha we atangira kumusorera n'ibiki byose urumva ko leta yabahaye abakoresha rwose utudirishya twinshi cyane dutuma bakandamiza abakozi muzi neza ko mu Rwanda n'itegeko rero ubungubu bigire ngo niba ntibuka neza bavuga ko umuntu ashobora gutangira akazi afite imyaka 16 ubukiri minere kandi barangiza bavuga ngo ntibakoresha abana ariko umukoresha mu Rwanda ashobora gukoresha abana afite imyaka 16 avuga ngo ni ukubatreninga ngo ni ukubagira gute ariko baba ari abakozi wumva rero ko mu by'ukuri ikibazo u Rwanda rwaramenyekanye birazwi bimaze kumenyekana hose ko mu Rwanda abakoresha bakandamiza abakozi ni nayo mpamvu mwumva bariya abantu muri Kenya bashaka kwinjira mu Rwanda kubera ko barabategeka gufata neza abakozi babo muri Kenya ariko ntibabishaka bashaka kuza gufata n'abakozi babo kuko mu Rwanda bimeze mu Rwanda hari ni paradizo ahantu umuntu ashobora gukandamiza umukozi uko ashaka ntihagire umuntu ubiguhanira none ikindi kimenyetso mushaka ni ikihe cyerekana ko abakozi mu Rwanda bashize bakandamizwa niba n'abantu bo muri Kenya no mu yandi mahanga babitse aho abakoresha bashaka no kwizera mu Rwanda uwo basabye gufata umukozi neza wenda kumwongeza amafaranga kumufata neza kumukoresha muri kondisiyo nziza avuga ati njye nimumunye kubisaba njye nzigira mu Rwanda mu Rwanda hehe ubwo nuvuga ko mu Rwanda ni gihenomu ku bakozi gihenomu ariko hakaba paradizo ku bakoresha reka ndekera aho ngaho za muri Nyambaduko
ya kuri iyo ngingo y'abantu yabaye abakoresha bo muri Kenya intara bahoze uvuga ni intara yitwa Kericho hanyuma ya hakaba hari kampani ebyiri imwe numva yitwa James Finley indi ni Unilever yo mu Swisi rukaratevuga no mu Autriche d'ailleurs ikora za nido na ziriya za Amerika bikaba bitewe n'agahinda yuko nyine uretse ko n'ubundi yunguka inyunyuza byo nta abangaririmo niyo ndayizi ni kompanyi ikomeye cyane ya hano hirya mu Busuwisi nchiwa kwa mjini kumee chana chini ni churuzi vino mjibi libra vino chana kane vituka kuri kakao, shokora ni vina libyo na mata bo haanyima njini vanzi gu baba vige wa kemufateneza bakozi wa hembe wikuye kana mjirajeza wa kujamu koresha mamashina hari hose bo njini basubiza wafuga yuko bazigira mu Rwanda yenka banabonye rero u Rwanda rwabaye icyo ry'imigani ko umuntu azaje mugatunda kujyana mu Rwanda ubwo bazaje babwira abantu batunda kujyana kureza mu Rwanda abana bahite batuza ya icyo mbonamo nuko aba bazungu kuko nacyo ari abazungu bashaka gukora blackmailing ku bintu bya chantage hanyuma icyo nabonyemo nuko umuyobozi waho yababwira ataryindimi ababwira yuko ibyo bavuga nta sense bifite atazabyemera kandi bashaka bazagende niko yababwiye ati mushaka mugende tuzakora amasezerano n'abandi bazaba kandi bashoboye akazi kandi ahantu mu gihugu muri ako karere kabo hari inzewe nta mpungenge afite yuko bazabura abandi bantu babasimbura icyo navuga nuko nkeka gukeka ntabwo najyamye mfite iyo blackmailing bakoze ni nta musaruro itanga kigute bazi neza ko mu Rwanda ntabwo isanzwe rihari bagomye kuba babizi neza nubwo mu Rwanda ari paradi y'abakoresha ariko hari abantu benshi bahagira ingorane bagenda kibuno mpamaguru cyangwa afata amasaha 28 cyangwa 28 bahambira utwangushye barasubiriwa iyo bavuye ibyo barabizi ingero zirahari ibyo ntabwo wabyirengagiza rero icyo kandi ni ikintu gikomeye cyane burya n'ubucuruzi bukenera byanze bikunze ubwisanzure icyo ni kimwe ikindi mu Rwanda ni kure cyane ni kure y'icyambu niyo bakoresha Rwanda yane bakoresha indege ubumva amavuta arahenda ibyo rero nabyo ntabwo wabyirengagiza inyungu bakura mu Rwanda ni imwe nk'uko wayivuze abakozi bahemba ubusa babacakara bakora gicakara batanishimye mbere ngo baseka mbabaye ku buryo rero ntabwo bazabyitesha ngo bave mu gihugu kimaze kuba icya gatatu muri GDP muri Afurika ngo barajya mu gahugu ka ntazi icyo ari cyo ibishoboka ibyo bavuze nyine nibyo kubwira umwana ngo bapfa u Rwanda bagera gute ariko ntabwo nkeka ko bazabiteshukaho ngo bajye mu Rwanda kuko avantage zihari ntabwo ari nyinshi cyane kurusha kuba uri ku cyambu kubura ahantu hameze neza hambere demokarasi ahantu hari ubwisanzure ahantu hari na sante nziza na n'ubuvuzi nabwo ntabwo wambwira ko muri Kenya bumeze nk'ubwo mu Rwanda nabyo birajuba muri macya nicyo navugaho abo bagabo barabashekeje ariko umuyobozi waho yabasubije ababwira ko atabakenya na gatoya ko ibyo bari kuvuga bazajya bashaka bazajya mu Rwanda bajya muri turisime cyangwa bajya gukora gute ariko ntabwo bishyigikiye ibyo bavugaga ntabwo bishimye murakoze
urakoze mbanduko mbo deka tujye ku ngingo yacu yindi hari ikibazo cyo abantu 150 bumva ari umubare numva nibuka neza bavuye muri Zimbabwe bakaza mu Rwanda ngo bazaza n'imiryango yabo leta ka izabazana n'ibyo byose mbo harimo hari magambo yavuzwe na damu kwa umudamu reka nziza izina rye risakora muri Perezidansi kwa Kagame umudamu yitwahoza atiye karabinitseri y'umurimo yitwa Uwizeye Yudita Uwizeye Judite yavuze ngo abimukira ngo bagomba kubabona nk'amahirwe yego mu bihugu bimwe na bimwe bifite ubwo bwateye imbere cyangwa se bidafite urubyiruko rwinshi abimukira aboneka nk'amahirwe ariko ntabwo ari kimwe n'u Rwanda kubera ko u Rwanda rufite urubyiruko rwinshi rudafite akazi ntabwo rero ibibazo uko biba bimeze muri Canada muri Australia no muri Amerika ntabwo ariko biba bimeze no mu Rwanda ntabwo rero niba abimukira ari amahirwe muri Australia muri Canada muri Amerika no mu Burayi ntabwo wabigeranye no mu Rwanda kuko mu Rwanda ni igihugu kimwe abajene benshi cyane kandi badafite akazi urumva rero ko ahangaha niba Rwanda yavugaga ndatekereza ko iyi turufu abari abimukira bashaka kuvana mu Bwongereza n'abari abarimo bavanye muri Zimbabwe ejo bundi kora politiki no kwantisipa uko abenshi umuntu ashobora gukora mu minsi iri imbere njye ndakeka ko we nashobora kuba nibeshya simbizi ariko ndakeka ko Kagame ashobora kuzakoresha bariya barimu yavanye muri Zimbabwe nk'iturufu murabona ajya mu manama menshi iyo muri New Africaine muri za Davos hose aho yahuriye n'abandi bantu bakomeye aho ngaho kuri za high table aho yagiye kuvuga amagambo nubwo twebwe tuzi neza nk'abanyarwanda tuzi neza ko kuba yagiye gutira abarimu muri Zimbabwe ari esheki ye y'uburezi ya politiki y'uburezi ya FPR kuva 1994 kubona bamara imyaka 28 batarabasha guforoma abarimu ni esheki mu byerekeye igenamigambi nta kundi umuntu yabivuga ni esheki ikomeye cyane kandi esheki yanagaragaye aho u Rwanda banki y'isi ya Banki Mondiale irushyira ku mwanya w'142 mu bihugu 157 mu byerekeye ireme ry'uburezi numva ko ibyerekeye guforoma abantu gutanga ireme ry'uburezi muri kiriya gihugu yabaye esheki tutari kuri ya butitsi bwa Kagame akari nazo mpamvu yagiye kuzana gutira bariya bari muri Zimbabwe ni ukubatira wumva ko ni ikintu nziza kiri negatifu ariko ejo bundi Kagame ashobora kuzajya mu manama kiriya kintu akagikoresha mu buryo buri pozitifu akerekana ko ari ikintu kiri pozitifu we akavuga ati we ntiyerekane ko yabazanye bariya bantu kubera ko politiki y'uburezi yeshuwe akaba ireme ry'uburezi ryaryishe rigapfa rikarangira ahubwo akerekana ko yabazanye ngo mu ruru ya rwego rwa umuryango ya politiki y'umuryango wa Afurika ko aba ibihugu bikenerana umukaba wajya ibihugu bifite ibibazo bishobora kujya gutira abakozi ahandi donko abakozi bashobora gusirikira bava mu gihugu bajya mu kindi ngo nuko azajya abyerekana ko igihugu cye ari igihugu gikeneye gutera imbere gikeneye imbaraga z'abakozi bo hanze asa nk'aho yigereranya wenda bya za Australia na Amerika na za Canada akerekana ko ubukungu bwihuta ndetse ko akeneye imbaraga za immigration abantu bava hanze ubwenge bw'abantu bava hanze kuza guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'iki byose niko ashobora kuzabyerekana mu minsi iri imbere akanazo mpamvu ngeka ko uyu muwize yugita nawe avuga ati abantu binjira mu Rwanda ari abimukira bose ni ikintu ati mubone nk'amahirwe amahirwe wumva ko aravuga nyine imvugo ya bya bihugu byateye imbere bikeneye abimukira bifite ubukungu bwinshi cyane ariko bufite abaturage bakeya cyangwa se abaturage bakuze abaturage bukeneye rajenese ibahani byemforume urumva ko ahangaha iriya mvugo avuga ntabwo ari mu Rwanda urumva rero ko ejo bundi Kagame ntimuzatangare aramutse agiye muri ya manama ajyamo za interiviyo za ku mateleviziyo nayo hose n'iminyamakuru akerekana yuko u Rwanda rukeneye imigrasiyo ari igihugu gikeneye abimukira kubera ko baza kurufasha ubukungu bwarwo donc noneho baba arimo yagiye gutira muri Zimbabwe niba ari ikintu kigaragara nk'aho ari igisebo cyangwa se hari ikintu cyatewe n'uko politiki yeshuwe ikagira isheki ikarata ahubwo bigaragara nk'aho ari ikintu yakoze ku bushake ubushake bw'igihugu ubukungu bwe bukeneye imitwe y'abantu bava hanze kwa nka kurya kuzana abantu bategeka sepa kwa za RGB za elektroga ibintu nk'ibyo ngibyo kwa donc ndakeka ko Kagame ashobora kuzabikoresha mu buryo bwo kwiyerekana uko atari kwerekana ko u Rwanda ari igihugu kiri mu rundi rwego gisigaye gikeneye imitwe imitwe yo hanze cyangwa se immigration amaraso mashya ya muribuka ibintu bisa ariko zigeze kuvuga ngo immigration choisi donc wowe ubukungu bwawe bukeneye abantu aba n'aba ujya kubishakira ukabazana ntibagira abantu ntibazi baza bisuka mu gihugu cyawe aho gukazana abukeneye na Kagame ashobora kuzabyerekana kuriya mu minsi iri imbere mwe muzamutega amatwi genda bitekereza mu minsi iri imbere muzabona ko biriya twita ngo ni kwari ikinego gikomeye cyane kubona ishyaka rimaze imyaka 28 bitegeka bitarabashije guforoma abarimu rikakokazigomba kujya kubatira we azabishyindura ko ari ikintu kiri positifu ejo bundi azababyigamba ko yakoze ibintu bikomeye cyane muzamubireba na kandi muzi neza ko na n'abantu muri guverinoma ye bamwe na bamwe bavugaga ngo nimujye kuzana abimukira tuzabaha ngo ibyangombwa ngo tuzabaha akazi tuzabaha za mituweli ngo tuzabaha akazi n'iki byose mbega akashaka kwerekana ko akeneye immigration kandi icyo kintu atari ko kimeze ntabwo ariko bimeze nubwo akeneye abantu bo hanze baza gukora akazi gufata imirimo gukora akazi guteza ubukungu imbere nk'aho mu Rwanda yabuze abakozi kandi mu Rwanda abajene benshi bakeneye akazi urumva ko naramuka avuze icyo kintu mwese muzahite mumukwena mubwire muti urabeshya nta u Rwanda n'abari mu Rwanda imbere waba buri imirimo ahubwo urajya kuzana bo hanze mu rwego rwo kwerekana ko uri igitangaza wigeranye n'ibihugu bindi byateye imbere cyane bikenera immigration yo hanze kugira ngo ekonomi yabyo ibashe gukora ariko ntabwo u Rwanda ruri muri urwo rwego usibye ko Kagame niho ashaka kurushyira ejo bundi ndabibabwiye ndabibasezeranije muzabibona azabivuga ijambo rya maduka
ya urakoze icyakora ndanyuranya nawe gatoya sinzi niba warumvise ikiganiro Serge yagiranye na Professor Kambanda mu cyumweru gishize barivuga kuri bariya barimu bazaza kwigisha mu Rwanda ndahirwa no mu Rwanda bazohereza muri Zimbabwe nawo abandi donc ni mpanguhe ya aho rero ndagerageza kurezima ibyo Kambanda Professor Kambanda yavuze we yavuze ko kaga aprofita ibihugu biri kurambarigo Zimbabwe iri kurambarigo bayishyizeho hanyuma hakaba hari ibintu byinshi badashobora kubona urabona n'ejo bundi ngo yabafashije kubona kredi ya miliyoni 800 z'amadolari umuntu akaba ashobora kujya icyabivugaho donc mvuga ko kaga azabonamo amafaranga y'ubukomisiyoneri ariko ibibazo bikaba bihari ushobora kwibaza uti ninde watanze iyo kredi izishyurwa gute izishyurwa mu gihe kingana iki izishyurwa kuri interest zimeze gute byanze bikunze ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga ukura muri World Bank cyangwa ni amafaranga ava muri mafia niko bimeze nta kwirirwa tubitindaho ikindi ni uko urwo Rwanda rwa kaga rufite inflation nini cyane bitewe n'ibiribwa ituruka ku biribwa imbuto kimwe na Zimbabwe ariko igihugu bavuga ngo kirakenye u Burundi ntabwo ariko bimeze kubera ko dependance yacyo yo hanze ntabwo ari nini cyane kandi bakaba jera neza bikeya bafite kandi bakaba batisimbukuruza batajya kuri high table mbo ikindi Professor Kambanda yavuze kuko niwe nasubiramo yavuze yuko buriya perezida w'u Burundi Buyoya yapfanye agahinda atishimiye imikorere ya kaga ukuntu yabasabose kuko u Burundi nabo bagiye kurambarigo babishyize kurambarigo rero ibintu byose u Burundi bwabonaga byavaga mu Rwanda cyane cyane ibintu by'ibitoro nyine bya essence cya benzine cya diesel ibintu bimporuta biriya bintu bikomeye abantu babakeneye bose cyane cyane abakire mvana hanze ibyo byose byaturukaga mu Rwanda ari magendu ariko magendu icungwa na kaga icyo gihe ngo kaga yakuye amafaranga menshi cyane n'abashumba be ni naho yatangiye gukura ubutunzi bwinshi cyane hanyuma byagenze gute byarangiye akize ariko akenesheje u Burundi aho kugira ngo abufashe na Zimbabwe rero ari kuyungukiramo ariko nko kuri kuvuga ati muzatangara nkuko bivuga kuko hari akantu aduhisha inyuma tuzatangarira kuko ntabwo azanye bari barimo kubera ku ngo bakeneye kwigisha abanyarwanda cyangwa bakeneye ibiryo no hari akandi gatenda afite ko tutari kubona ubu ngubu ariko kazigaragaza kandi azakuzamo umusaruro ariko ikigaragara ni uko kubera ko Zimbabwe iri kuri ambargo we aprofita akigira umuvugizi ariko urabizi ko abashaka profize noneho akazabasigara anyunyuje yamfunsheje Zimbabwe muri mu perezida ukuntu yitwara rimwe na rimwe ubwenge bwe nta sinzi uko bumeze ariko ibintu kuko abikora wagira ngo vurema ni umuntu utajijutiwe kuko ukuntu yitwara n'ibyo avuga n'ibyo akora usanga biteye isoni ikintu ni uko Dr. Himbara nawe yerekanye hari inyandiko yakoze yerekana uko Zimbabwe iteye uko u Rwanda ruteye nta na hamwe u Rwanda rwakira icyo rwigisha cyangwa rusaba rugira icyo rubwira Zimbabwe icyakora Zimbabwe yo ndabyemera kugira abantu bize ibyo birazwi ifite abantu bize n'ubundi ari nakomeye kera iza gukeneshwa na politiki mbi ariko ubundi ifite abantu bize neza cyane na hano naho nshunze guca hari abantu bazi ubwenge rwose bagiraga sisiteme yigisha neza ariko ko kaga ari kubazana ngo niba ari kuzamura ngo ubufatanye bwa Afurika niba ari kuzamura kugira ngo Afurika kuko aba mu panafricaniste reka tubitege amaso ibyo kwa kaga buri teka biri biba ari amayobera buri gihe ni ukubitega amaso aduhishe byinshi ni nk'iriya mikino yo gukina muri Republika Centrafricaine ni nk'iriya mikino yo gukina muri Cabo Delgado ibi byose reka tubirebe gusa nabyo ntitwibagirwe yuko ari muri SADC ari kugenda asambura asatira atera ubwoba n'abanyarwanda n'abacumbikira ngo barakuze
nyuma anyarutse hari ejo bundi nabonye iriya inama ya biro politiki ya FPR harimo buri wese agifite icyo yatoyemo mu byo bavuze gusa igihe icyo nabonyemo ni uko bariya bantu ishyaka rya politiki baraje bivugira ibibazo bitagomba kuvugirwa ku mugaragaro byagomba kuvugirwa mu mwiherero kubera ko niba baje bakavuga bati twebwe harimo ibyimbya ibyo ni ibibazo byayo by'ishyaka ntabwo tureba abantu b'ibyimba abantu wenda bakwifutu abantu badakora akazi baza guharurira Kagame bamubwira iby'Imana Imana yamutumyeho ibintu nk'ibiryo ni ibintu rusange ntabwo iyo muri FPR akenshi biba bitatuneba hari ibibazo bikomeye ubu ngubu muri ibihe turimo bibangamiye abaturage hari ibibazo umuntu yavuga wenda nk'izamuka ry'ibiciro mwabonye abaturage ntabwo abantu bagiteka kuri gaze isigaye ihenda abantu basubiye ku makara mwabonye aho ikinyamakuru cyitwa igiheko cya leta cya Kagame kivuga kiti abakozi ba leta nabo basigaye barwaza bwaki kubera ko ibiryo birahenda cyane abaturage hirya no hino baravuga bati kurya kabiri twabivuyeho ntabwo ibiryo bisigaye bihenda cyane amafaranga twinjiza ntabwo iyo yigeze yongera igisorisiyo ni ukurya rimwe kugabanya ibiturya tukagira imwe urya kabiri tukagira imwe ni uko bimeze urumva ko ni ibibazo birebire cyane kubona rero ishyaka rya politiki riterana kiri ku bibazo nk'ibyo bihangayikije abaturage ngo bimwe banerekane bafite niyo batanga ibisubizo bitari byo abantu bagasigaye mu binyamakuru muri media bakavuga ziriya ngamba bafashe ntabwo arizo aho kugira ngo twagomba kuba dusigara tubyisikita inama ya politiki irangiye nk'iriya ishyaka riteka igihugu abantu basigara batisikita bavuga ati ziriya ngamba bafashe ntabwo arizo hari ikibazo hari bagize bati ziriya ngamba bagomba gufata ingamba zimeze kubera kuri hari ibyo abantu baganira aho kuvuga ngo ukanaka ibyimbya abasuzugura Kagame ngo abakazuyaze abo yita akazuyaze n'ubwo tuza barimo ibyo ni ibibazo byabo mbona biri enterine
niba abantu hari akazi wenda Kagame hari ibintu yagiye akora wenda akabura abamushyigikira cyangwa se abantu bakanga kwigaragaza bakanga kumwoma inyuma bakaba akazi yazi ntibamushyigikire wenda mu byo akora muri Congo cyangwa se mu byo muri amakimbirane afite na Amerika imbizi wenda bakicira berekane ko bamushyigikiye atangira kubita agasu wenda bakatanya ubuzi yazi handi bati abafunksiyoneri baribyimbya bakabera gatuza kandi ngo baguye ivutu ibyo ni ibibazo bya kuri ibitekerezo ni ibibazo bya ishyaka biri interne bagomba kuvugira mu mwiherero ntabwo byagomba kuhariya mu nama biro politiki bategereje ko hari ikintu kiri bukwe kugira ngo wenda barengere abaguzi barengere abakozi barengere abakozi kubera ko ibiciro birahanitse cyane abantu bakibasha guhaha nabonye n'abana kubera ko minerivari arizo mpamvu minerivari irahenze cyane abantu baratinye n'amafaranga bafite nizo mpamvu abana batakijya ku ishuri abana bataye ishuri benshi kubera minerivari donko amafaranga y'ishuri ni menshi cyane icyo ni ikibazo gikomeye kiba kigomba kuvugwa mu buryo bwa politiki donko kigafatirwa umwanzu abantu bashonje ntibabasha guhaha donko iki ni ibibazo bikomeye bibangamije abaturage ntibigeze babivuga ibibazo byabo bifuha by'amatiku y'imbere mu ishyaka abantu batandukanye no kumva bamuhanurira ibintu byo guhanura biza mu nama ya biro politiki gute bikajya muri za midiya gute abantu baguhanuriye imana ibibazo byanyu bibareba hari byinshi hari byagomba kuvugirwa iwabo iyo ngiyo tutazi mu bibareba muri FPR iwabo eterne ariko tudakeneye kumenya rwose ibibazo byabo ibyo bapfa ibyo bashwana basuzugura abandi bagira gute ahubwo nababaje ni ahantu avuga ngo hari abakozi be ngo abakozi bareka baguye ivutu ngo barenzwe abantu barengwa bati mu gihe abandi bari kwibirwa umukanda bashize abantu barengwa abo bakozi be avuga barengwa amafaranga bahembwa mu misoro y'abaturage Kagame wamubaza ati abaturage iyo abatanga imisoro urazuza barimo azi ko ari bari abaturage bakubitwa kubanza gutanga umusoro bari abazunguza imeke ku ikarayi barasora bari bacuruza agataro bagenda batanditse utubano twati ku muhanda barabasoresha babakubita noneho abo bantu ubu twavugaga ko nta n'ubwo ari kubivuga buri wese ufite logike aba yumva ko abo bantu nk'abo batagomba gusora kuko ayo mafaranga y'uyu yabayatse uba bari muri kategori itagomba gusora muri rusange batanditse utuzunguzo tuneke bacuruza utwumbati ku muhanda amafaranga bakuriye ugomba kuyareba barekera bakabasha kwigura amavuta bakabasha kwigurira amazi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko leta irabasoresha yamara kubasoresha abo bantu babakenenya kujya birwanaho babayeho nabi cyane bamara kubasoresha bakayahemba abandi bakayahemba abo bafunksiyoneri ba Kagame avuga b'indobanure bakabahemba ayo mafaranga yavuye mu bantu bacuruza agataro bacuruza utwumbati ku muhanda utujumba none ngo ayo mafaranga ngo bakivutu ngo bararenzwe barenzwe mu misoro itangwa n'abandi n'abari abaturage bose barayitanga bumva ko ibi bintu kuza kutubwira gutoneka mu gisebe kuko abantu abaturage ibibizitiro byariyongereye abantu bagabanyije ibiryo ntibakibuza abana ku ishuri baraburara amacumbi yariyongereye ntacyo mvuzeho ariko ukatubwira ngo abakozi bawe wihitiye mu b'indobanure wenda bene wanyu benshi cyangwa se ukuntu wabahisemo ntabwo tubizi ngo baguye ivutu abandi baraguye muda igihugu iyo bintu bishoboka bite ahangaha rero ngiye mbona ndiya shyaka ryitwa FPR ibitekerezo byashize kugira ngo ntahunzi nigeze numva ishyaka biro politiki y'ishyaka ikizana abantu bakivugira ibibazo byabo interine by'amatiku byo batumvikanaho by'impuha n'iki byose ibibazo biri interine bitagombye no kuza ku mugaragaro bagombye kuvugira mu mwiherero akaba ari ibibazo n'amaye biro politiki ahubwo ibibazo bibahangayikisha abaturage ntagira kimwe bavugaho ntagira kimwe bakomozaho abantu bakaba bari biteze yuko wenda ibibazo bafite biri bubonerwe ibisubizo ishyaka riri ku butegetsi rira propose iki abatse bagiye wenda ku abarengana bagiye kubarenganura bagiye kongera umushahara se bagiye gushyiraho umushahara fatizo se bagiye kugabanya imisoro se bagiye kugira gute bagiye kugabanya minerivare se kugira ngo nibura iringane ijyane n'ubushobozi bw'abaturage kubera ko minerivare bavuga ngo barayifikije hariya mu Rwanda urabona ko nk'amafaranga 19,750 bavuga y'umwana uwigataha utarenze 19,750 uwigatumijwe 85 ubwo leta yumva ko ari ibintu bikomeye yakoze ariko kubera ko abenshi iriya mibare bafatiyeho ari miremire cyane ugereranyije n'ubukungu bwa benshi nizo mpamvu n'abana batishuri batakibasha kuva nubwo bavuga ngo iminerivare ntabwo iziyongera ariko nabwo iracyari ndende kuba ugereranyije n'ubukungu bw'abantu benshi donc ni ibibazo byinshi bikomeye bihangayikije abantu ubu ngubu ariko nta kimwe yigeze kuvuga ngo wivugiye ibibazo byabo interne bagomba kuvugira mu mwiherero niko ntekereza buri wese yawe kuko abyumva mbadukumanirya urakoze
urakoze cyane Edouard ku ijambo nta byinshi mbivugaho kuko kuko iriya ndumva bateje barabivuzeho byiza cyane bitomoye hanyuma ntabwo biriya bintu binashishikaza cyane kuko kuva bariya bagabo bafata buriya butegetsi bakitwara kimafia sinzi ko hari ikintu kizima nakwirirwa bategerezaho wenda nta uvuma itararenga ariko biragoye ko bazakorera abanyarwanda bose batarobanura bagakora nk'uko ibindi bihugu bituranye bikora dushatse ntabwo twajya kure se nk'uko tujye twambuke za mediterane turebe umwe muri afurika abandi bakorera abaturage rwose iriya leta rero ikorera agatsiko kayo n'ikintu cy'ikintu mbona bo aho ibyo bavuze ntacyo nirwa mbitindaho njye numvise kuri za audio numvise kuko nta maze video nigeze nanareba nta mwanya nifitiye numvise kaga avuga ko ngo baza kwinigura bakabareka bakinigura niba rero yarabaretse bakinigura ntabwo mbizi niba baraniguye ku munsi ukurikiyeho ntabwo mbizi icyo nashoboye kumva ni uko yivugishaga harimo ibintu bimeze nk'amaganya no kunenga ibyo yashimye ntabyo nzi kandi hari byinshi agomba gushobora gushima wenda yagombye kwivuga imyato ibyo yagezeho cyangwa n'ishyaka rye cyangwa n'ingabo ze ariko numvaga anenga cyane impamvu sinzi izi wenda yaranengaga kugira ngo bikubite agashyi ariko harimo ku ibintu biri tere negative byo kumvaga atishimye ikintu nabonye numvise ntabwo nabibonye narabyumvise ngo hari abantu bose b'ingeri zose abategetsi bose abapadiri abasirikari bakuru abanyamashyaka yitwa ngo ni andi mashyaka bakibaza niba n'akaga ajya atumirwa yandi mashyaka yitwa ngo ni ariya yandi ya za PL ya za PSD ya za memorari ya fa frank niba nawe ajyayo cyangwa garamba ajyayo I don't know ikindi ni uko nkeka cyangwa nashimangira ntabwo gukeka muri dictature hari indwara za dictature igira ibimenyetso ukundi kuzo mwarabyumvaga ko bakoma amashyi yakwitsamura bagakoma amashyi yagura kandi bagakoma amashyi bakavuza urwamo ukundi kuzo rikabije kugeraho agakeka ko igihugu ari we hanyuma ibyo nk'ibyo yavugaga ngo baze kwinigura ntabwo ari byo kwari ukubeshya ahubwo aravuga akisubiza kuko ntawe ushobora gutinyuka kuvuga ibindi bitari byo cyangwa bitajya gusa nabyo ntibishoboka ntawe bitinyuka ntawe uhirahira muri dictature zose niko bigenda na hariya nawe mwibamo mushimagiza hariya kwa si muri shine niko bimeze neza ko mwabonye ukuntu umusaza wamubanjije bamuteruye kibuno mpamaguru hari niko bigenda muri dictature zose ziba ku isi izabayeho navuguruzwa mu gihe agihumeka niwe utegeka niwe uvuga abandi bagakoma amashyi cyangwa avuga bukarame mu idishya ariko ntabwo ushobora kumuvuguruza niyo umuvuguruje uvuye aho cyangwa ugiye mabuso cyangwa gishyanga niko bimeze hanyuma ye ya FPC akandi kantu nanibaza niba bamurike duhana wajyaga avuga ngo babatega imitego myinshi niba baramuhaye video ngo nawe aze kureba kuko ukuntu afunzwe nabyo ntabwo bisobanutse kuko nabyo nkeka ko ari imikino yabo hanyuma narangiza mvuga yuko iriya FPR ya kaga n'ukuntu yayizanye n'ukuntu yayiyoboye n'ukuntu yayitegeka ni ishami rya mafia international icyo navuga ukuntu iyobowe ukuntu ikora bariya bazungu bakora nabo muri pak bariya bamufasha bamukingiye ikibaba bamufasha kwiba bamufasha gusahura umutungo bamufasha gukora amanyanga yose bakora bamufasha kumukingira ikibaba bamufasha ko adafatwa bamenya ko ashobora no gufatwa bakaba babicunze kare bamufasha kurikinga amadosiye ashobora kumureba ibyo byose ni mafia iri powerful inyunyuza Afurika barangiza bagatangazwa n'uko ngo abimukira bimuka ni ibintu bishekeje biteye n'agahinda biteye n'isoni mbo muri make numva aricyo naho nahagarara cyangwa ikintu wenda bashobora gukora cyoroshye simple ni ukureba ibihugu byose babikora ibihugu bikorera abaturage bireba ukuntu bihangana n'iyo inflation importe iyo inflation ntabwo yatewe n'ibihugu byenke mu Rwanda bitewe n'ubuyobozi bwaho bubi no kwishongora no gukora nabi no kugira gute cyarazamutse cyane gituma usanga nyine ibiciro byarazamutse cyane ahandi henshi ntabwo byazamuka ariko inflation ku isi yose irahari ibyo birumvikana kubera corona no kubera iriya ntambara yo muri Ukraine icyo bashobora gukora rero ku bantu bakunda abaturage bari kwiga ukuntu bagabanya inflation importe bakareba ukuntu basayidira abaturage uretse ko bitoroshye nabyifu kubivuga ntabwo byoroshye kuko ubikoze nabi wongera inflation ahubwo muri make hano naho nahagararikira ukaba wanyemerera niba nasezera cyangwa nagusubiza ijambo ariko ntakinda kuretse gusezera murakoze
turangije rwose ubwo wasezera ukarangiza nta zindi nyigo dufite ubwo hari igitekerezo wibagiwe wagitanga sino wasezera bakurikije ikiganiro cyacu ijambo ni rya Maduko
urakoze cyane ndagushimira we twabanye ngashimira abadufashije ku rwanda rw'ibyuma hanyuma ngashimira abaduteze amatwi ariko nkasaba abanyarwanda ko tugomba kwisubiza igihugu cyacu kuko abanyamahanga ntabwo bagomba kugifata n'abakoroni baragiye n'abacuje abacakara baragiye tugomba rero kukibohora na uzahekana ngo umwishurume ni n'akazi kacu abo tubyumva kimwe rero tubikora urakoze imana ikomeze bane nawe
urakoze cyane badukora ndagushimiye kubaziranyo ndashimira Cyril na Chantali n'abandi bose badukurikiye n'abazadukurikira mu minsi iri imbere kandi nsaba abanyarwanda bose bakunda radiyo itahuka bakunda ihuriro nyarwanda bakunda ibitekerezo tubagezaho ko bagerageza kureba uko bakora mu mufuka bagatera inkunga radiyo itahuka kubera ko ibyo dukora ni ibintu bisaba amikoro buri wese rero mubadukunda mubadukurikira mubivuza ko twatera imbere kugira ngo tugumye tuvugire abanyarwanda buri wese agize icyo yigomwa byadufasha kandi mutangire ubu ngubu buri wese agire icyo yigomwa adutere inkunga kubera ko irakomeye ibintu turimo ni ibintu biba bikeneye amikoro kandi buri wese aba agomba gushyiraho agatafari kugira ngo dutere imbere tumenye dukomeze dushikame
ejo wenda tuzashyiraho na televiziyo tuzagire gute ariko ni ngombwa tuba dukeneye inkunga za buri wese kubera ko ibintu byacu ni ibintu biri kolegitifu ni ibintu rusange ni ibintu by'abantu bose by'abantu bari mu rnc gusa iradiyo ni abantu bari mu mahanga ni abantu bari mu rwanda twese rero tugire uruhare mu kuyiteza imbere mwese rero ubwo amagambo ngabwirwa benshi akumva beneyo ababishoboye mwese mugire icyo mutanga muteze imbere radiyo itahuka mwese rero abadukurikiye turakunda cyane kuri radiyo itahuka mugire amahoro ni Edward Kabagema bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akakibagezaho mwese turabakomeza